ciidan martin team ee lankaasiga sheekti wali horba mu personnel jiray ee walaalada mu al shabaab ee ka badi wala hadal dheer oo uu la galnay dawladda koonfur galbeed iyo la galay iyo wali iska soo biyeeliisa wali go'aan meel isku tirsanay isan ku qotabo oo soo markaas ee beelin kula tabi baabuur cabdibale oo nooc oo qoroga dhashiisiga ee saaraya ee wala hadal la fiir wali hayna wal hordaan leenka ballan qaadi isoo meel rooguna kaleeliini haddii unuuna ballan tiiliin oo tiiliin muujiyani waa kale dheeraad ee maadajarneed
marka maadaama uu gaari cabdibila oo dhishiika saaran yahay uu watay ayaa heshiiska uu sidaa u ahaa miyaa mise imaatinkiisa ayaa ka muhiimsanaa gaariga kee culayska aad saarteen
ilaan maxsanta muhiimadu walay haytay arrinta lamada dhinaba muhiima ku hayti kooyowshay sarkaalka kooyowshay muhiima hayti haddii wale kale muhiim sii hayti hoboo umuduun laka dhibaatay ayay dadka soomaaliyeed dhibaata linka jeysida in isla qooyo oo isa ka dhiirida in isla qooyo yaa muhiimada lamaad hayti walina heliiska hayay baabuurka haya heliiska heliis baabuurkaas markii isla sheeno abaalmarin la siiyo abaalmarintaas usoo meel roog lakala heli isagna aragaaseen abaalmarintiina geedka la siiyo
waya mudane wasiir waxaad faahfaahin naga siisaa abaalmarintu waxay ahayd iyo waxa hadda aad ka filaysaan isaga
idaan mahadsanta abaalmarinta haddee waaba kii sheegay wali haytay abaalmarin beese oo diirasi tiradii bees $10,000 $10,000 kun oo link oo awalna heliiska hay wali unu kaleelini unba ya oofiyaani soo wala unu anka bandhigni dadkana inay unu dadka kale meelo jeer iyo naftiyo oo dhibaatada ka haysato inay dhibka sii ku baafadeen iyo la qoyan baabuurta la ka gumaada ay umadiyo sheenan insha allah saasa ku rajeynayaan iyo naxan kaleen
waayahay dadka arrintan faaqidayo qaarkood waxa ay leeyihiin ciidamada koonfur galbeed iyo kuwa dowladda federaalka ee baayo bakool iyo shabeellada hooseba ku sugan waa ay daruufaysan yihiin marka in hal sargaalna 15,000 la siiyo askarti kale ee maalin walbo safka hore ku jirtayna ay daruufaysan yihiin sidee isu qabanaysaa arrintaas maxaad ka leedahay
dhibaatada io daruufta io wala jaro sax waay ciidamada ina dhibjaro wala xaqiiqa waay wala qariya ma daruufaysiin laakiin may liibaanya su-aalo wala itabata daruufta ma sheen daruufta wala sheenay niman cadowe al-shabaabe oo dalkun dhibaato ka haayo jidatee hiridi dhibaato badan jeysidaha umudun yaa sheentay ina ciidamada daruufawaan taasa sheentay markasa daro al-shabaab liinku adkaada wal allah walay una suu bii korna oo karaankan ee suubiyaana cid alla ciddii al-shabaab ku qoyto oo qalab xoog leh ku sheentona insha allahu tacaala wali rajeynaya inaynu ka abaalmarino wal alla walay una xilo korna
marka lacagtan abaalmarinaha aada bixinaysaan ma tahay lacag sharciyaysan oo baarlamaanku idinla ogyahay ama miisaaniyadiinii aada soo gudbiseen ka mid ah mise waa uun sidii wax loo helaad wax u bixinaysaan
dowladda koonfur galbeed sida aad adiiba ogta miisaaniyadii aleta oo leenka talagalay ama dhinaga amniga haatoy ama meelo kale haatoy wali ku tirsanta wali leenku talagalay miisaaniyadii leenka talagalay ayaa ku tirsanta haddee cid walba oo cadowga ku tirsano awood korta inay baabuur amwal sheentona insha allahu tacaala sidii unalanku abaalmarinaya aan abaalmarin doona bidinlahi lkariim oo bilaahi er
ugu dambeyntii maxamed xasan aadan oo sandheere loo yaqaano waxa uu idinku soo biiray oo soo goostay bishii January maxaad hadda filaysaan in uu qabto ama ay shaqadiisu noqon doontaa markii abaalmarinta laga gudbo
maxamed awalba wali ku tirsanaada jaray umuduun deegaanaduna ku jeedo ee reer koonfur galbeede intiisan kabiirna nimanka khawaariista ee intiisan kabiirna wali ku tirsanaada jaray dadkun deegaanka sida adala dareerta ummadda soomaaliyeed dhammaantie 27 sano burburaha jari burburkaasna waxyaabo badana laha mari dadka wali kabiirena jabhado badana hordhaan kabiireen nimankun cadowga ee diinta kaka raabidowna dadka marka hore wali insheegeen inayo diin wadaan dadkii geekaasi markii oon sheegeen inay diin wadaan kabiiri oo hadda garowsadi inayood nimankun diin wadna oo dhibaato umuddo ka hayaan hobyo reet hangnagadan wali kumid nagada doonana dadkii deegaanka koonfur galbeed hordhaagna kumid hayeen wali yoolayn hoobu kutooba sheenan haddana iyago kumideeyin insha allahu tacaala dadkiia kumideeyin meel alla meel isfado hoy ku qobsado kor bidinilahi lkariim